murumva ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi mukanya ni ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima buri wa gatatu tubagezaho muri aya masaha turaza rero kugaruka ku kibazo cyo kugwingira kigira ingaruka ku mikurire y'abana Radio y'ijwi ry'Amerika muyikurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22 ku mugoroba metero 25 na metero 31 ndetse na metero 41 mu gitondo mushobora kandi kudusanga ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com ikaze mwese muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Tuzi ijwi rya Amerika nongera bayikaze mwese kugwingira kw'abana ni ikibazo gihangayikishije isi. Programu ya ONU yita ku biribwa PAMU ivuga ko abana babarirwa muri miliyoni 162 ku isi bagwingiye. Umwana umwe muri bane ku isi afite ibibazo byo kugwingira. Hakurikijwe imibare itangazwa n'iryo shami rya ONU, umubare w'abana bagwingira mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ushobora kuziyongera ku buryo umwana umwe muri batatu hashobora kuzahura n'icyo kibazo. Abo bana baragwingira kubera imirire mibi. Mu ntego rusange z'iterambere rirambye za ONU harimo kurwanya inzara ku isi no guhangana n'ikibazo cy'imirire mibi mu babyeyi n'abana. ONU ivuga ko umwe mu bantu 9 ni ukuvuga abantu miliyoni 795 bafite ibibazo by'imirire mibi. Iyo mirire mibi ituma 45% by'abana bafite munsi y'imyaka 5 y'amavuko batakaza ubuzima. Mu gihugu cy'u Burundi ntituzi uko imibare ihagaze ku bijyanye n'iki kibazo cy'igwingira, ntibyoroshye kubona amakuru, ariko abari mu Burundi ntabwo twabirengagije, turakomeza kugerageza. Ariko nk'uko twabigarutseho cyangwa se twabiganiriyeho ubushize mu Rwanda ho ikibazo cy'igwingira ry'abana cyugarije 38% by'abana bari mu gihugu. Ubu icyo kibazo cyarahagurukiwe. Leta y'u Rwanda yafashe intego yo kugabanya irigwingira ry'abana. Umugambi yihaye nuko mu mwaka wa 2024 kugwingira byava kuri 38% bikajya kuri 15%. Ubushize rero twarebeye hamwe iki kibazo dusuzuma ibitera abana kugwingira. Twanarebye ingaruka zabyo. Uyu munsi mu kiganiro muri isanga nk'uko benshi mwabidusabye ngo tuzongere tubatumirire umutumirwa wabaganira kuri iki kibazo murushaho kugisobanukirwa, turaganira ku buryo bwo kurwanya irigwingira cyangwa se kuri kumira. Umutumirwa wacu nanone ni Dr. Alex Mucumbitsi, araza gusubiza ibibazo mutabashije kubaza cyangwa se bitabashije kubonerwa umwanya mu kiganiro giheruka. Aranatubwira icyakorwa cyangwa kirimo gukorwa kugira ngo iki kibazo cy'igwingira ry'abana gikemuke. None Dr. Mucumbitsi umuyobozi rero ushinzwe imirire n'isuku mu kigo cy'imbonezamikurire y'abana bato mu Rwanda, nagira ngo tumwakire kuri telefone. Dr. Mucumbitsi, mwiriwe neza.
Murakomeye,
nizeye ko namwe ari uko. Nongeye rero kubaha ikaze kandi nabashimira uyu mwanya mwongeye kubonera abakunzi ba radio ijwi rya Amerika na radio ijwi rya Amerika ubwayo. None nagira ngo dushakire hamwe igisubizo kuri ibibazo by'imirire mibi itera abana kugwingira. Umuntu yarinda ate umwana kugwingira?
umuntu yarinda umwana kugwingira nkuko tubivuga umwana atangira kugwingira mu ya minsi igihumbi y'ubuzima bwe ukuvuga kuva umwana agisamwa kugeza umwana afite imyaka ibiri rero kugira ngo umwana arindwe neza igwingira nuko dutangirira cyane cyane ku babyeyi batwite ariko mu Rwanda rwo rukutekereza kuntu twabitangira na mbere tugatangira ku bana babangavu kubera ko byagaragaye ko abana babangavu nabo iyo bariye nabi bagakura batafite intungamubiri zihagije kandi aribo bazaba ababyeyi b'ejo nabo bashobora kugira ingaruka bituma rero tutangirira ku mugore utwite akarya neza yariye neza bituma wa mwana atagwingira akiri mu nda noneho n'umwana yavuka agafashwa gukonswa akonka neza akagaburira neza akagira isuku ibyo ngibyo rero byakwitaweho kuva umugore atwite kugeza umwana afite imyaka ibiri umwana ntabwo ashobora kugwingira.
Ye muvuze ko mutangirira kubana babangavu ubwo icyo tuzakigarukaho mu minsi iri imbere mutubwire ibyo mukora kugira ngo mfashe abana babangavu gukura neza bazabemo ababyeyi bazabyara abana bazima badafite ibibazo ariko noneho nagira ngo mbabaze biramutse byabaye umwana akaba yagwingiye ashobora gufashwa akagira imikurire nk'iyabandi bana yafashishwe iki mwatubwira bimwe by'ingenzi mu byo akeneye kugira ngo agaruke mu nzira mu byerekeranye n'imikurire mu gihagararo ndetse no mu bwonko
bo byaterwa n'igihe cy'umwana arimo kubera ko ubushakashatsi nuko twabigaragaje ko kugwingira ni kuba mu mirire mibi igihe kirekire mantrisio chronique igihe kirekire iyo birenze rero imyaka ibiri biba bigoye cyane kugira icyo wakora ni ukuvuga ngo rero ariko imbere y'imyaka ibiri tumaze kumenya ko umwana afite ibimenyetso byo kugwingira bishobora gutuma nuvuga ngo at risk uwo mwana ashobora kwitabwaho aka ntagwingire ariko iyo byageze imyaka ibiri byo yarenze imyaka ibiri imyaka itatu biba bigoye cyane kugira ngo umwana azagire kubera ko hari ibintu biba byangiritse cyane mu mikurire ye cyane cyane no mu mikurire mu bwonko cyangwa se mu bwenge.
Ye none muri make noneho ibyo byabaye umwana yagwingiye umuntu abibonye yagana he yakwifashisha nde
iyo umwana ataragwingira hari ibintu byinshi bamufasha nko mu ntego z'u Rwanda kuvuga ngo hari ubukangurambaga iyo umwana bamupime nk'uko ubushize nabivuze umwana bamupime mu mudugudu bagatanga uburebure bwe n'imyaka ye bidahwanye ariko akaba atarageza igihe cyo kuvuga ngo yaragwingiye bikabije cyane icyo gihe bamwitaho bakangurira ababyeyi mu buryo bwo kugaburira uwo mwana hakiri kare neza n'izihe ntungamubiri agomba guha umwana ese yamuha ryari yamuha kansiti ingana gute cyangwa se ingero zingana gute ibyo byose bakabimuha kugira ngo bakamugira inama harimo ikindi cyo kugira ngo noneho ababyeyi bakangurirwe nabyo kubumenyi buhagije birebana n'imirire iyo mirire rero cyane cyane uburyo bagomba gutegura indyo yuzuye cyane cyane kungahaye ku myunyungugu kureba ku myunyungugu hari ifasha mu mikurire y'ubwonko hari imifasha mu mikurire y'umubiri rusange ibyo byose rero bigomba kwigishwa ababyeyi kugira ngo noneho bafate ingamba ariko ku mwana wamaze kugwingira ahangaho si ukuvuga ngo umwana warengeje imyaka ibiri cyangwa itatu yaragwingiye ntabwo bivuze ko agiye ahite afite ingaruka zigize nuko bitashobora kugaruka inyuma ariko uwo mwana bamwitaho bakamugaburira neza ariko noneho agira icyo bita ingaruka zimwe na zimwe zishobora kuzagaragara igihe azaba yakuze cyane cyane mu mashuri ariko no gihe yababaye no mu myifatire ye mu n'imibanire y'abandi bana ariko icyo gihe bimenye kare bituma rero umwitaho cyane bigatuma n'izo ngaruka zigenda zigabanuka ariko bitashobora kuvuga ko byagabanuka burundu.
Ye ese nk'ubwo bushakashatsi bwakozwe mu Rwanda kuri iki kibazo cy'igwingira hari aho mwasanze nko mu bice by'igihugu bimwe byaba bifite ikibazo ku buryo bwihariye haba hari abana bagungiye kurusha abandi byaba biterwa n'iki niba mwarababonye
ubushakashatsi bagiye butabugaragara butandukanye ari icyo twita DHS cyangwa ubushakashatsi burebana n'ubuzima bugenda bukorwa mu myaka 5 bwagiye bukorwa hari ubundi bushakashatsi bugenda bukorwa mu myaka 3 nabwo bufatanyije na Ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi ifatanyije na Ministeri y'ubuzima na Ministeri turimo ya MIGEPROF ako na n'ikigo cya statistique cyangwa se kibarusha mibare yagiye bigaragaza ko hari uduce natumwe mu gihugu dufite igwingira riri hejuru kurusha utundi utwo tu ibyo gice cy'igihugu kifite igwingira rinini cyane ni igihugu ni gice cyane cyane uturere dufite turi mu burasira iburengerazuba cyangwa se muri province iburengerazuba harimo kuva Rusizi kugeza Rubavu harimo Karongi Rutsiro ibyo byose rero uto turere hari uturere tugeze kuri 11 gafite igwingira riri hejuru muri ubwo bushakashatsi byagiye bigaragara.
Ubushize mwatubwiye ko kugira ngo umubyeyi afate neza umwana we agomba kumwonsa akonsa umwana amezi 6 atamuvangiye nta mfashabere yongeyeho, ariko hari abatwandikiye babaza bavuga ko batabashije kusobanuza neza kuri iki kibazo. Nagira ngo tubahe umwanya nk'uko iki kiganiro ari cy'abakunzi b'ijwi rya Amerika ne kwizinga mu ijambo mbahe umwanya bibarize mpereye kuri Louis Michel yabitubwiye mu kiganiro cyo kwa 6 tubwira ko yifuza rwose kuzabaza Louis Michel wiriwe neza
wiriwe ejemi
kwa 6 watubwiye ko yifuza kubaza muganga kutabonye umwanya wo kubaza mu kiganiro cy'ubushize cy'ubuzima cyangwa se cy'amagara y'abantu. Nagira ngo umwanya wibarize ikibazo cyawe
muganga docteur muraho muganga
Alexi uramwumva
ndabumva cyane
yaragusuhuje
docteur
no kubaza ikibazo Louis Michel
docteur tutakabazo rwose ubushize nanyu baneza docteur
yarakumva
tunakumva ndakumva
ubushize mwadusobanuye neza cyane rwose birasobanutse cyane ariko mwatubwiye ko rwose igwingira ituruka ku mwana bituruka mu umwana burya mu kinyarwanda wa mwana afa mu iterura burya bituruka mu
yego komeza Louis Michel telefoni yibanza yacitse burya turongera tumugerageze. Ubwo reka mbe mbabajije ikindi kibazo cy'undi mukunzi w'ijwi rya Amerika mu gihe bakimushaka reka mbarize uyu wavuze ati hari ababyeyi batagira amashereka ahagije babigenza gute ko mwatubwiye ko amata atari meza kuko igifu cy'umwana kiba kitarabasha kuyakoresha. Nagira ngo mube musubije nguyu Alexi.
Ikibazo ni ikibazo cyiza cyane gikundwa no kubazwa n'abantu benshi. Hari abantu benshi bakunda kuvuga ko badafite amashereka ahagije, birashoboka ariko mu bushakashatsi bwagiye bugaragara bwagaragaje ko ari abantu bake cyane bafite ibibazo byo kutagira amashereka ahagije, ni bake cyane ariko benshi hari igihe bagira icyo kibazo cyane cyane biduturutseho ubwacu ukuvuga ngo biturutse ku babyeyi ubwacu. Iyo hari ibimwe na bimwe ngiye kubabwira bishobora gutuma none umubyeyi atagira amashereka kandi yakagombye kuba anayafite. Icya mbere ni ukudashyira umwana ku ibere hakiri kare. Ni ukuvuga ngo iyo utinze gushyira umwana ku ibere hakiri kare muri ya minota 30 ukimara kubyara cyangwa se gushyira umwana kenshi cyane ku ibere umwana konka ibyashakiye atari wowe ushatse umwana konka ibyashakiye, ibyo bituma none amashereka azamuka kubera ko amashereka umunsi wa mbere aza ari makeya. Ariko kugenda ushyira umwana ku ibere cyane bituma none wa mwana akurura cyane bigatuma none amashereka azamuka akazamuka mu ya miyoboro y'amashereka igatuma ya miyoboro ifunguka. Ikindi cya kabiri ni inshuro umwana ruvuga ko twabivuze umwana agomba konka nibura inshuro hagati y'inshuro 8 n'inshuro 12 ku munsi. Iyo rero wamuhaye inshuro nkeya ya mashereka atuwashuma gutuma utagira mashereka ahagije. Ikindi ni ukutitegura neza, gutegura ubwonko, gutegura ubwonko neza kugiye konsa. Hari umuntu utitegura kujya konsa si umukino, umukino urabanza ukitegura mu bwonko kugiye konsa, wamara kubwira ubwonko kugiye konsa ya mashereka arazamuka, ugatuma noneho wa mwana yonka neza. Icyaka ikindi cya nyuma ni uburyo uba wicaye cyangwa se position wahaye mu mwana ibere. Hari igihe waba wicaye nabi cyangwa se ufashe umwana nabi, bigatuma ya mashereka atazamuka neza, none ukavuga ko waguze amashereka kandi yafite. Cyane cyane iyo ufite umutwe wawe utiteguye neza, ufite umushiha, ufite ibibazo byinshi mu mutwe, bishobora gutuma ya mashereka atazamuka kandi yafite. Rero hari igihe ibyo byose bishobora guterwa natwe ubwacu, ariko cyane cyane iyo byakabije ari indwara, icyo gihe wagera muganga akakuvura cyangwa se akakurangira kugira inama.
Ubwo rero twizere ko ababyeyi n'ababyeyi b'ejo babyumvise, ndetse n'abagabo badukurikiye muri uyu mwanya babigeza ku badamu babo cyangwa se ba mama babo, kandi nkaba nizeye ko n'abadamu baza kuduhamagara muri kiganiro, kuko birabareba cyane, ni nabo bakunzi, nibo babasama, nibo bagomba kwita ku mwana uri mu nda, nibo bagomba kumwitaho amaze kuvuka. Ubwo rero badamu, abakobwa, twizere ko muri hafi ya radio mukaba muza no kuduha umusanzu wanyu. Rui Michel yagarutse kuri telefone, anagira ngo noneho abaze ikibazo cye. Baza Rui Michel, baza ikibazo cyawe. Ntabwo nzi uko telefone ye ihagaze.
Rui Michel,
yego, baza ikibazo cyawe, twakubuze kuri telefone.
Rui Michel,
baza ikibazo cyawe.
Gose ntabwo mvumva neza cyane rwose, mbigenze neza?
Baza, turakumva twebwe.
Umva dokteri wanyu, mara dokteri mbita kabaza dokteri, ntunyumva neza?
Ndakumva
rwose. Mwatubwiye ko ubundi umwana agomba kurya, agomba konka muri amezi atandatu. Mwanyu mara dokteri,
komeza Rui Michel.
Ariko no dokteri, njya kazi nagize akoze yuko uriya mwana amezi atandatu ngo nta kintu bagomba kumuvangira, ariko none ari amezi atandatu ya mbere ni umwana umwe, ari amabere abiri ubundi agomba konsa umwana umwe. Ariko dokiteri, ari ukuntu umubyeyi ashobora kubyara abana babiri cyangwa se batatu dokiteri, na batanu bibaho mu Afurika byarabaye? None dokiteri, uwo mwana kandi mwatubwiye ko amata ngo ntabwo byemewe ko umwana ayanywa icyo gihe, kubera ko nk'amata nayo igifu ntabwo cyatunganya. Dokiteri, yagenda bite kugira ngo umuntu wabyara abana babiri cyangwa batatu cyangwa icumi? Dokiteri, byagenda bite abo bana ikintu umuntu yabaha cyunganira niyaberekere kuba batahaze? Dokiteri, byagenda bite? Ako n'akabazo ka mbere dokiteri. Akabazo ka kabiri, mwatubwiye ko ngo hari ukuntu umubyeyi ziriya ntanga kugira ngo asame.
Ikibazo cya kabiri cya Rui Michel ntabwo tubashije kucyumva, uretse ko nawe afite ikibazo cyo kubasha kumva ko turi kumwe nawe. Ariko ubwo reka Dr. Alex mbaha umwanya musubize kiriya kibazo cye cya mbere, kirajya kwegera icyo nari mbajije mu kanya undi yari yatwandikiye abaza. Ariko nubwo ashyizemo akantu ko gukabya avuga abana icumi, ariko bibaho ko umuntu abyara abana benshi, nimumusubize.
Yarakoze cyane kuri icyo kibazo yarabajije. Nibyo inyigisho twigisha cyangwa se ibyo amabwiriza dutanga ni uko umwana agomba konka igihe ashakiye kandi akonka amezi atandatu atavangiwe. Kubera ko mu mashereka ni ibiryo byuzuye, ni indyo yuzuye ikungahaye ku myunyungugu, ikungahaye kuri vitamine, kandi ikaba ariyo ndyo yihagije ku gifu cy'uwo mwana kuko kitarakura ku y'amezi atandatu. Ariko noneho iyo yabyaye impanga, aho ngaho bisaba ko kwegera cyane cyane umubyeyi kugira ngo noneho yigishwe cyane uburyo bwo kurya intungamubiri zihagije, ariko noneho umwana agakomeza konkana mugenzi we akaruhuka, icyo gihe bigusaba kuba ari hamwe n'abandi bantu bamwitaho. Ariko hari igihe yabyara batatu bane nk'uko baravuze batatu rimwe na rimwe, hari igihe umuntu abyara na bane, icyo gihe ni ibintu bidasanzwe. Iyo bidasanzwe rero yegera muganga, muganga akamusuzuma akamureba akareba ubushobozi afite bwo konsa, ese afite amashereka angana gute, yabona nono w'abana batashobora guhaga. Icyo gihe rero amwandikira amata agenewe abana, ayo mata mvuga ngo ndaza kubabwira amazina yayo kubera ko ntago ndi gukora publicite yayo, ariko hari amata yagenewe abana bafite ibibazo runaka batafite amashereka, ababyeyi bapfuye se cyangwa se abana ni benshi. Icyo gihe muganga wenyine niwe wandika uwo ayo mashereka, ayo mata agenewe abana, kandi icyo gihe afatwa nk'umuti.
Reka twakire na Pascal. Pascal uranyumva? Pascal.
Yego ndabumva.
Wiriwe neza, urahagana hehe?
Mwiriwe ni mu Burundi.
Yego, ikibazo cyawe?
Yego nagubanza ngomba kubanza gusuhuza ndetse.
Arabumva.
Ni ikibazo cya ibibazo ni bibiri. Ndeye nakunze gutembera mu miryango imwe mbere iminsi ise. Aho nk'igihe umwana ngiye niyumviye mu kuko sinatahuye neza kugwingira mu kirundi sinashoboye kugitahura neza.
Ntabwo nzi ijambo bakoresha.
Cyo kronike.
Se ni umba ni yobari kuzinga ama umuntu atafite ubuzima bwiza. Ama agomba kuba yanagiye ahantu mu muryango, urabona hariho abana ushobora kumuha imfungurwa kandi imfungurwa zikwiye mugabo usanga nta peta afise yo kuzifungura. Igashya bituma ajya iyo ngorane yo kugwingira kubera ata peta afise. Muri icyo gihe umubyeyi yo kwifata mu buke. Ama ikibazo cya kabiri, nawe ngenda asubira ndatembera mu muryango, nkabona umwana umuhaye imfungurwa akazifunga neza, mubwo washyiramo imboga agaca azanga. Bashyire agashaka kurya nk'umuceri ugaragara bashyize ko agasose gusa. Barenza kubiharaga akabyanga. Mu gihe rero umwana hariho indya zimwe zimwe adakunda kandi zari kumugirira akamaro, ugasanga umwana aransi ibyamwa, wagerageza kumuha bikanga muri uwo mwanya nk'umubyeyi naho niwo byifatamo gute. Amagomba kubaza ibijyanye n'igwingira, hari imiti bivura cyangwa n'ingabiro gusa? Ama nkabaza yuko imbere yuko yo kuba mu bikupa mu bica banze imanze numva inyishu kubera hano mu Burundi turafise ingorane yo kubumva. Murakoze.
Buretse guma aho ngaho tugusubize. Dr. Alexi nimusubize Pascal.
Arakoze cyane kuri ibyo bibazo abajije. Nibyo cyane cyane bari abana bafite ibibazo by'imirire, cyane cyane bari bafite n'izindi ndwara, izindi ndwara zishamikiye ku mirire mibi, na nicyo cyane cyane kikunda kubahutaza cyangwa se zishobora kubica. Harimo indwara nyinshi zishobora gutuma noneho n'umwana atagira apeti cyangwa se yanga kurya. Ibyo rero bibaho, ariko cyane cyane iyo bibaye gutyo ashobora no kuzana icyo twita kubyimbabyimba amaguru, amaboko, mu maso. Ibyo ni ibintu bimenyetso bimwe na bimwe bituma uwo mwana bamwohereza kwa muganga mu bitaro. Icyo gihe rero muganga bafite uburyo bashobora kumutunga bakoresheje uburyo bwabo bwihariye bwo guha umwana ibiryo bidaciye no mu kanwa kugira ngo noneho umwana abyakire. Ariko noneho hari n'ikindi kibazo yavuze ko hari abana bamwe na bamwe bagenda banga ibiryo, bagatoranya bagakuramo imboga bakagira gute. Ibyo ni byo rimwe na rimwe abana babigira gutyo. Na n'igituma twebwe ahangaha mu Rwanda, sinzi mu Burundi ukuntu babigenza, twebwe dukunda guha umwana ibiryo binombye, ukuvuga ngo ni ibiryo bivanze bavangiye hamwe kugira ngo none umwana adashobora gutoranya akuremo ibishyimbo se akuremo imboga. Ariko iyo mwabinombeye hamwe bituma wa mwana abirya kandi akarya za ntungamubiri zose bidasabye ko agenda atoranya. Rero ku mwana rero kumunombera ni ibintu byiza, bituma arya intungamubiri nyazo zihagije. kugeza ubu ngubu nta muti wari wabonekaho kuvuga ngo nigwingira, nta muti uriho kubera ko igituma umwana atagwingira ni ukumwitaho, ni ukumwitaho mu mirire, ni ukumwitaho mu isuku, ni ukumwitaho muha urukundo, ni ukumwitaho akina. Ibyo byose rero nibyo turabifite, ntabwo bisaba ubundi bushobozi, nuko twakwita hakiri kare ku mubyeyi utwite n'umwana uvutse, rero tukamwitaho bihagije. Ari amata yo mu bikombe ntabwo ari amata meza, ntabwo twayashishikariza. Icya mbere anahenze, arahenze kurusha amashereka. Amashereka ntabwo ahenze, turayafite, afite isuku, nta kintu bidusaba. Ariko ari amata mu bikombe arahenze, ntabwo ari buri muntu wese wayabona. Icyo gihe rero bisaba ko ababyeyi bashishikarizwa konsa kurusha uko bajya mu mari y'amata y'ibikombe. Ariko iyo byabaye nka cya kibazo bari bamaze kuvuga, byabaye ngombwa muganga yandikira umwana amata yagenewe umwana muri icyo mu cyiciro arimo.
Pascal, nizeye ko wabyumvise. Umwana kugira ngo umufashe ni ukumunombera ibiryo ukabivangaho kugira ngo abe abona abasha kubitandukanya, kugira ngo akuremo ibyo adashaka, cyangwa se n'imbuto nazo ugiye kuzimuha ukazinomba kugira ngo atazanga. Wabyumvise? Sinzi niba hari ikindi kibazo warusigaranye kugira ngo dukomeze.
Ageze neza docteur, namushimiye.
Ye, urakoze, ubwo ukomeze ugira ibihe byiza. Urakoze. Twakire Christian, turi kumwe.
Turi kumwe.
Urahagana he?
Ndahagana muri province Bujumbura, komine Gisare.
Bujumbura uri mu mujyi mu Gisagara?
Muri Bujumbura.
Muri Bujumbura rirari. Ye, mumeze mute aho ngaho?
Amahoro, turashima.
Nuko nuko. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo mfite, numva mwahagaze ku bijyana kivuga ati umuntu yabyara bake ashobora kurera. Ubwo kubyara bake ni byiza, ariko hari ingaruka mbibi zije gutera ababigiya ko ufate niyo mukenyezi agiye kugabanya ibyaro. Hari ibindi bibazo bihura za kanseri, ibyo biva kuki kandi tubwira ko ari uburyo bwiza bwo gutandukanya ibyaro kugira ngo tugire abana bazima bakomeye.
Ndabyumva ikibazo cyawe. Aho ushaka kukiganisha ni kuba umuntu umubyeyi yabyara abana abasha gutunga bakiri mu nda, kanabatunga bageze hanze kugira ngo abarinde kuba bagwingira. Ariko ikibazo cyerekeranye no kuringaniza imbyaro ndumva tutari bukigarukeho cyane, twigeze kukiganiraho, ariko dushobora no kongera tukabatumira n'umuganga akababwira. Hari ikindi kibazo wari ufite kijyanye n'ibi byo kugwingira?
Ati ikibazo mfite mu bijyanye no kurwanya ibyo kugwingira, hari ibintu nigeze kuba ndi umwana muto numva iyo umwana ugwaye kwashi hari umuti w'igikoko cyo mu ishyamba bamuvuza, no mu Burundi bakita ifuku.
Ifuku,
iyo umwana iyo yagwaye kwashi nakunda kubona babimugaburira cyane.
Wibazaga niba ari ikintu cyiza cyo gukorwa cyangwa?
Nibaza ko uwo bidashobotse ko yaronka nyenashika kwa muganga ko ubwo buryo yabukoresha,
cyangwa niba hari ikindi gishobora gusimbura iyo fuku
kitubwira.
Nawe wowe urabasha kudukurikira kuri kuri radio cyangwa tube tukugumishijeho wumve igisubizo cyawe?
Ntabwo mbasha kubakurikira.
Guma ku murongo rero, hanyuma tugusubize. Dr. Alex, nimusubize uyu muvandimwe wifuza ku ibijyanye n'igaburo.
Arakoze cyane kuri icyo kibazo abajije kirebana na kwashorikoro. Nibyo, iyo umwana afite ikibazo cya kwashorikoro cyangwa se bwaki, cyane cyane ababura mu mubiri indyo yuzuye, ariko cyane cyane ibituruka ku byubaka umubiri proteine. Ni ukuvuga ngo uwo mwana ababura proteine cyane mu mubiri we, na niyo ituma iyo twigisha ababyeyi cyangwa se tugaburira abana tubaha indyo yuzuye, ariko cyane cyane kuri uwo mwana aba akeneye proteine kurusha. rero mu bibyo bimwe na bimwe bituruka ku nyamaswa harimo indagara zishobora gufasha umwana mu mikurire ye ariko noneho hari n'amashinama navugaga ko icyo yari amaze kuvuga ifuko ifuko nayo ni itungo rikungahaye cyane cyane kuri proteine ku bantu bafata bafata ifuko birabafasha cyane kugira ngo ugaburire umwana aze vuba vuba kuko ikungahaye kuri proteine kandi proteine nziza ariko cyane cyane igituma abantu batazigira ni bya bintu by'umuco bamwe baravuga ngo ntabwo bashobora kubirya cyangwa ibiki ariko mu byerekeye imirire mu byerekeye sayansi y'imirire ifuko ni nziza mu byerekeye proteine kuko ifite proteine nziza ishobora gufasha umwana mu mikurire ye cyane cyane ku bana bafite kwashorokoro.
Ubanza ariko bitoroshye no kubona ifuko.
Ntabwo byoroshye kubona ifuko ariko hari abantu nk'hano mu Rwanda barazuye barborora kobayi cyo bita kobayi sinzi ukuntu umukino mu Burundi babyita ariko ziriya borora nazo zishobora gusimbura ziriya fuko batuko ziba ziri mu myobo ariko iyo bazoroye ziriya zirafasha cyane mu kuzamura gufasha abana mu byerekeye imirire ibyerekeye na kwashorokoro.
Reka twakire noneho na Mugema. Mugema uranyumva?
Nta kibazo.
Wiriwe neza, urahagana he?
Ndi Kigali mu karere ka Nyarugenge murenge wa Kimisagara ndi mu Rwanda.
Ku ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo natanga kujyanye n'imirire mibi hano iwacu mu Rwanda. Mu by'ukuri hari ibintu bibiri mbona bitera icyo bituma ikibazo cy'imirire mibi gikomeza kwiyongera. Iyo rebye usanga bijyanye ni imyumvire cyane cyane
imyumvire y'abande
kubera ko
imyumvire y'abande
imyumvire y'abaturage nyine bari ababyeyi ndetse mbese mu miryango muri rusange kubera ko mu Rwanda iyo urebye usanga nta kibazo cy'ibyo kurya bihari nta kibazo mbese cy'amapfa dufite ariko mu by'ukuri ugasanga hagaragara ikibazo cy'imirire mibi rero ibiryo byakagombye kuba bihari ariko hakaba n'abantu bafasha b'abaturage guhindura imyumvire noneho bakabasha kumenya gukoresha ibyo bafite kuko iyo urebye umubare w'abantu henda basi ibyo kurya bihagije usanga uri hazi cyane ababifite aribo benshi cyane babihuza n'imibare ihari rero 38% by'abana bagwingiye ugasanga n'ibihura rero mbona leta yagombye gushyira imbaraga mu gushyira kuba abantu b'abahanga mu by'imirire bityo bakazamura ubumenyi bw'abaturage bakabasha gukoresha bya biryo bihari.
Ariko rero Mugemana, hari abantu mushobora kutabibona kimwe, uravuga uti hari abafite ibiribwa ariko hari n'abandi bakubwira bati ikibazo ntabwo ari imyumvire gusa, hari n'ikibazo cyo kutagira ibiribwa. Uzi ko waba uri mu mujyi wa Kigali ukabona ibiribwa bihari mu giturage ugerayo?
Ngerayo cyane rwose, ndahagera mu by'ukuri kuko na Minisiteri y'Ubuhinzi yagaragaje ko 80% babifite kandi ngira ngo yabashije gukora ubushakashatsi yabirebye. Rero iyo urebye mu by'ukuri abantu bose ntabwo bafite ubushobozi bwo gusobanukirwa uburyo bwo gutegura amafunguro. Mbona rero hagakwiye nk'uko ibyo kurya yenda bitari ikibazo cyane, iriya purusa ni nkeya ugereranyije n'uko bagwingiye y'ababibuze, ntabwo bahwanye na kurusejya babibuze n'abagungiye ntabwo bawanye. Mbona rero hagakwiye kongerwa imbaraga mu gushyiraho abantu bigisha abo bantu uburyo buhoraho, bakabasobanurira uburyo bategura amafunguro, bakaba mbese uburyo babyize babisobanukiwe
kuyategura n'uko uburyo bayibonera.
Uburyo bayibonera bakabigisha gukoresha mbese ibyo bafite. Kuko usanga mu Rwanda iki kibazo kidihari, urajya kwa muganga n'ubona umuntu ugufasha mu bijyanye n'imirire, ukenera uwo muntu ntabwo umubona mu by'ukuri, ugasanga n'abantu mbese babitanga rimwe na rimwe ntabwo babisobanukiwe. Rero nimba ibiryo bihari ntihashyireho abantu bigisha abantu kubikoresha.
Ndumva barabitangiye Dr. Alexis.
Biracyari hasi cyane, biracyari hasi, ntabwo ahantu hose ubona bahari, ubona bagenda bavuga se mu by'ukuri abantu bafite ibyo kurya ariko imyumvire iracyari hasi mu bijyanye no kubikoresha. Bagashyizeho abatekinisiye bagafasha leta guhindura ya myumvire nk'uko yena no mu buhinzi zabigenjeje kuko ibyo kurya birahari ntago birahari ku kigero gishimishije urebe
yego. Okay, urakoze cyane. Reka ubwo mbaze muganga icyo abivugaho. Dr. Alex, murabivugaho iki byo mugema navuze ntahuza n'abavuga ko hari ikibazo cy'ihari abafite ibiribwa bikeya. Uravuga ati birahari ariko bakwiye kumenya uko babikoresha.
Arakoze bigema kuba kuri icyo kibazo. Nibyo ibyo avuga ndabyemera. No kuvuga ngo tukurikije ubushakashatsi bwagaragaje bwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi igaragaza ko 82% ingo mu Rwanda zihagije mu biribwa, ariko iyo 13 cyangwa se 18% by'ingo zitihagize mu biribwa nazo ziracyari nyinshi cyane. Nari bituma rero kuri izo ngo zitihagize hari ingamba zigenda zifatwa. Icya mbere ni uko hari programme za Leta zigenda zifasha abantu batishoboye bafite ibibazo byo kutihaza mu biribwa, cyane cyane bikunda kugaragara mu bantu batishoboye bari mu cyiciro cya mbere. Icyo gihe rero abo ngabo hari programme za Leta zigenda zibafasha kugira ngo bave mu bukene. Harimo ziriya za social protection programme, harimo girinka, harimo ziriya za VUP, hari kubafasha mu byerekeye akarima k'igikoni. Ibyo byose rero bigenda bibafasha kugira ngo bazamuke bashobore no kwihaza mu biribwa. Ariko hari n'ikindi kibazo yavuze gikomeye cyane cy'imyumvire. Imyumvire nibyo biracyari hasi, kandi nicyo turi gushaka kurwana nacyo. Ni urugamba rutashobora kuvuga ngo wabikora uyu munsi birangire. Turasaba inzego zose ko zadufasha muri ibyo kuzamura imyumvire mu gutegura indyo yuzuye, cyane cyane bari abajyanama b'ubuzima dufite mu midugudu bagomba kubidufashamo, kandi barabinodufasha turabarashimira. Hanyuma abandi bitwa abafashamyumvire bari mu midugudu nabo bagomba kudufasha kugira ngo tuzamure imyumvire. Hari amasibo ari mu midugudu nayo abo ngabo bose tugomba kubaha ubumenyi kugira ngo noneho begere abaturage hari hasi bazamure imyumvire mu byerekeye imirire. Ariko yaravuze ikibazo cy'abandi bashobora kudufasha bo mu bigo nderabuzima. Ubu ngubu programme iriho Minisiteri y'Ubuzima yihaye ni uko buri kigo nderabuzima kigomba kugira umunutritioniste cyangwa se umuntu wize imirire ushobora kubafasha mu byerekeye kubagira inama cyangwa se kubahugura. Buri gahunda rero muri kigo nderabuzima ubu ngubu bazashyiramo umuntu wabyigiye wize ibyerekeye imirire kugira ngo bazagende babafashe.
Twibutse n'abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri isangaho tuvuga ku kibazo cy'igwingira n'icyakorwa kugira ngo abana badahura n'icyo kibazo cyangwa se abahuye nacyo babe babona ibisubizo. Nagira ngo twongere dusubire ku murongo wa telefone. Dufite abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika babiri, Lambert na Remo, bategereje. Reka tube twakiriye Lambert. Lambert, telefoni yego yacitse, hanyuma twakire Remo.
Yego.
Wiriwe neza?
Nibari mwiri, mwaramutse muraho.
Yego. Urahagana hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda, ndi ku Gisozi.
Yego. Mwiriwe neza ku Gisozi?
Twiriwe neza, ni amahoro.
Nuko. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Yewe, hamwe turuzuzanya, bimwe bishobora kuba byarabuze, ahandi byarabuze, nanone biboneka ariko umuntu agashobora kuba atamenya uburyo ki abiteguramo. Hano tuvuge urugero ku mboga, ku mata no ku mbuto. Imbuto zirava mu cyaro ziyizirehe ziyizire Kigali. Wa muntu wo mu cyaro ntamenya ngo imbuto, umwana wakeneye imbuto barashaka iki? Arashaka amafaranga mbere na mbere. Yumva arashaka amafaranga ariko ntamenye umwana we ko akeneye za mbuto, akeneye za mboga. Kuko abantu bari mu cyaro arahinga za mbuto, arazibona za mboga, ya mata arabibona byose. Abipakira imodoka abizana i Kigali zo kubigurisha, bamuhereza amafaranga yigendere. Aribo ba basaza ntidushobora kuba dukomokaho, yigurira urwagwa birangire. Ya mata akomo tujye mu migani y'abakeranga amatangwa n'iki muti mushaka amasagurana itabi yamata akayagura n'iki amafaranga akayagura iki akayagura muri ryatabi nyine hamwe rero ndumva bishobora kuba ibyo ngibyo biba babura bagwinjira bitewe n'iki no kubura ubumenyi bw'ibanze no gukunda amafaranga cyane bakibagiza abana babo niba ari bishoboka ariko ibishoboka bakakazi iki akarima k'igikoni muri buri rugo n'ibintu bizi Kigali akenshi bigacika na hari ibintu njya nibaza kuko ariwe ndariho ntuye umuntu aravana imboga ku gisenyi imboga amashu n'amashaza yarangiza akaza kubicuruza Kigali undi nanone ku gisenyi akaza kurangura amashu akongera akayasubiza ku gisenyi nanone ntabwo nibaze iyo sirikulasiyo cyangwa urwo runyuranyurane rurimo aho hagati urumva ni ikibazo sibyo nuko tutazi n'ibintu bikaguma wenda mu ntara cyangwa mu karere nibyo byaba byiza abantu bagakorana umuntu apakiye nyine imboga zivanye ku gisenyi aho ku gisenyi bazibuze apakiye amata ayazanye Kigali abaho ngaho bayabuze aze yongera yarangure nanone bongere bayarangure bongere basubize mu ntara avuye Kigali nanone ya Kigali yayabonye kuko yavuye muri ya ntara nanone urumva ni ikibazo cyo kugira gute cy'ubucuruzi navuga ngo buri muri ibihugu byacu si u Rwanda si Burundi si Uganda n'ibindi byose bidukikije mbona ari nkako bimeze
remo rwose urakoze cyane ndumva ubisobanuye neza wari ugiye gusoza hanyuma avuga dukomeze
ari nk'ibishoboka ministeri ni Minicom kwandizera turi mu Rwanda Minicom na minisante bakorana bakamenya ngo amata avuye ku gisenyi asirikire muri gisenyi sibyo avuye mu Mutara asirikire muri Nyagatare ntarengeye muri Nyagatare ako gasanga nyine nibyo hari haza kuza ikibazo cyaryagwingira umwana
ariko n'abanyakigali muzayakenera urakoze cyane niyo gumira Nyagatare muzamwiki urakoze cyane ikibazo cy'imyumvire rwose remo uragisobanuye neza reka tubanze twakire Pacifique mbere yuko mpa umwanya Dr. Alexis kugira ngo agire icyo abivugaho Pacifique turi kumwe?
Ego turi kumwe na mahoro.
Na mahoro urahagana hehe?
Ndi Bujumbura.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ikibazo cyanjye nayo yise uwo mutumire mwanze mu nda mu kirido.
Ngiyakumvise.
Ikibazo cyanjye numvise ike yabiciye ko ariko nanjye nashaka kubishimangira gatoyi. Kubera icyo kibazo nibaza yuko hari niyo atari kibazo cyane cyo kubura ibyo bafungura cyane kubera ugiye nko mu ntara za ruguru urasanga abantu ifatira atacu baba babuze cyangwa bavuze ibintu bikwiye nubwo ugasanga mu miryango yabo abo bana bameze bafite icyo kibazo nabo nyine barabafite kubera inzu ziba zituruka ko ibintu baba bimbura cyangwa ibintu baba baronka bihereye mu masoko kenshi ni kuvuga abantu nabifashe yuko menga ubu basigaye bakunda agahera gusumba nteka imiryango yabo ikindi ni kuvuga no gutumbereza ku ruhara rwa leta kwiye kuza iraraba yuko abantu ibintu bimbuye cyangwa ibintu abarose yuko hariho ikindi gice cyasigaye mu miryango yabo ego je nicyo kibazo nagira nterere
urakoze cyane kuri iyo ntererano yawe rwose Pacifique ndumva uhuza na Remo ibyo yavugaga uti abantu baruguru bafite ibyo ibiribwa ariko ntabwo bazi kubikoresha cyangwa se babimarira mu masoko uretse ko babijyanye no mu masoko cya kibazo cy'imyumvire kiragaruka baramutse babashije kugurishaho dukeya utwo bagurisha bakaguramo ikindi nanone bakeneye igishobora kubunganira cyuzuza ibyo bafite nabyo banza byashoboka ndagushimiye cyane rero reka muganga Dr. Alex ni mu giri cyo muvuga kuri ibi bitekerezo bya Remo na Pacifique mbere yuko twakira abandi bakunze ijwi rya Amerika
reka mbanze shimire Remo na Pacifique ku bitekerezo byiza kandi bigaragara ko babyumva neza nkuko babivuze koko nkuko Remo yabivuze imboga imbuto amata ni ibintu bifite akabaro cyane cyane mu mikurire y'umwana ari mu gihagararo ari no mu bwoko bw'umwana kubera ko bifite intungamubiri imyunyungugu bikeneye cyane mu mikurire y'umwana ariko rero ikibazo kirimo nkuko yabivuze n'ubumenyi bukeya bw'ababyeyi kandi nitwabarenganya kubera ko bo bahingira isoko nuko twakomeje kubabwira guhingira isoko iyo bahinze rero bakeza barabigurisha iyo tuba rero imvugo igomba guhinduka atari uguhingira isoko gusa tubanze duhingire kurya noneho niturangiza tugasagurire n'amasoko ariko aho ngaho cyane cyane imboga urasanga abantu benshi batanazi n'akamaro kazo aha nubwo rugamba turi gukora nka ministeri turimo igomba kwigisha abaturage ese umuturage apfana iki n'akarima k'igikoni muri izo mboga dufate nka dodo ese muri dodo akuramo iki ese muri ibyo ngibyo aba ari vitamine mumari iki mu mikurire y'umwana we iyo niba amara kumenya ubwo bumenyi amaze kumenya icyo bapfana n'imboga n'imbuto icyo gihe ndabizi ko nawe yabigurisha kubera ko afite ubukene bwo kubona amafaranga kugira ngo yikenure agure ikindi kintu ariko kubera ko afite ubwo bumenyi bizatuma noneho atazigurisha zose kugira ngo asigarize umwana hari ikindi kibazo na Remo yavuze za vitamine ziri mu mboga no mu mboga cyane cyane hari zitihanganira ubushyuhe iyo wakuye imboga rero mu cyaro hariya ukazizana mu buryo butapakiye neza ukazizana i Kigali ukazanika aho ngaho kugira ngo baze kuzigura bishobora gutinda bishobora gutuma noneho na za vitamine zisohoka zari zifitiye mu makamaro none ukazigura ukazijyana mu rugo ukazironga nabi bigatuma noneho ya myunyungugu cyangwa vitamine zose zigenda ugateka utetse ibikatsi gusa ugasanga icyo washakaga muri bwa mboga wakibuze nari bituma rero aha ngaha bisaba ko bya bindi byo kugira akarima k'igikoni koko kari aho hafi usore muhita uteka bibe byiza kugira ngo noneho na za ntungamubiri twakeneraga tujye tuzibona kandi zitugirire akamaro kuri Pacifique ibyo avuze nabyo ni byiza ibyo avuze hari ntabwo bivuga ko abantu barwaza imirire mibi ari abantu bari mu cyaro n'abantu bishoboye ari abantu bafite amafaranga nabo barwaza imirire mibi cyane cyane nabo kubera ko bafite ubumenyi bukeya rimwe na rimwe kubera kutita ku bana isaha zose baba muri shuguri bajya gushakisha amafaranga hirya no hino bava mu mazi gushaka amafaranga bakajya mu mashuri cyangwa bakajya mu bindi bintu ugasanga umwana yirirwa n'umukozi ntabwo azi ababyeyi ntabwo bamwonsa hakiri kare ntabwo bamwitaho ntibamuha urukundo wa mwana byanze bikunze ashobora no kugwingira cyangwa kurya mu mirire mibi hari igihe bamusigira rero umukozi rimwe na rimwe umukozi nawe utaratozwe uburyo bwo kurera umwana utaratozwe uburyo bwo kugaburira umwana cyangwa se utazi ko afite urukundo kuri uwo mwana rimwe na rimwe hari igihe nabo bateshuka ku nshingano zabo ugasanga uwo mwana atarya neza ibyo rero mu ngo zizi abantu bishoboye bakunda kurwaza imirire mibi kandi bafite amafaranga kubera ko batita ku mwana wabo
radijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga tuvuga ku kibazo cy'igwingira n'uburyo twagishakira umuti hamwe turaganira n'umuyobozi ushinzwe imirire n'isuku mu kigo mbonezamikurire y'abana bato mu Rwanda ni Dr. Alex Mucumbitsi dusubire ku murongo wa telefone twakire Patrick turi kumwe Patrick uranyumva
Ndikubumva.
Ye, urahagana he?
Aha ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo.
Ye, ikibazo cyawe.
Bo, no kubanga nange wenda inyunganizi nakongeraho. Mhm. Bo, no kubanga igishobora gutera imiri igengera kubana hari ukutamenya ndetse no hari ukutamenya bo no kwango nimba umubyeyi yagize atwite hari hari ukurya wenda ntamenye indyo nimba hari indyo zuzuye cyangwa simba ari ibitera imbaraga noneho wenda umuntu agapfa kurya wenda yagira yahaga akumva ko byose bigize birangiye niko abenshi wenda bagira babitekereza noneho niho usanga wenda umwana yagize nk'ingaruka akazavukana igwingira n'ubundi akazavukana igwingira ikindi nanone hari aho usanga nyine umuntu yahinze nk'imboga imboga wenda akajya kurwanya igwingira ku bandi kandi wenda iwe noneho akibagirwa ko agomba iyo gwingira agomba kurirwanya ari na hahandi none usanga wenda nimba akamishije nka afite nk'inka wenda yabyaye agafata amata wenda akagira akayajyana ku isoko andi noneho we ntagire ntafata umwanya wenda ngo abe yaha ku bana yabyaye kuri ayo mata ugasanga wenda imyumvire niyo abantu benshi bari kugenderaho ikindi wenda numva kugira ngo wenda tube twarwanya iyo mirire mibi kugira ngo nk'abajyanama b'ubuzima numva bajya bafata umwanya wenda wo kujya bigisha abaturage kugira wenda babe bamenya uburyo bashobora kurwanya iyo mirire mibi kuko hari igihe n'umuntu agera karima k'igikoni ugasanga n'ubundi ntacyo kamumariye kubera ko atazi n'intungamubiri ziri muri za mboga
niko muganga yarabanza kubivuga
ubwo ngubwo rero ikindi numva cyakorwa ni ikijyanye n'ubukangurambaga nka kuriya abakoze amasibo nka kuriya tuzi ko ari menshi amasibo menshi avuga nko ku cyumweru ngo akabaho gahunda yo kuvuga ati barigisha ku mu bijyanye n'imirire myiza bakatumizamo n'umuntu ubihugukiwe noneho bakagira bakaduha ibiganiro numva nabyo byagira icyo bifasha mu kurwanya igwingira mu bana
urakoze cyane Patrick kuri iyo nkunga yawe mu kiganiro twakire na Thomas wiriwe
neza
uri he
ndi Burundi
nyarutsa nawe igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
nari nkunze kumva ibintu bita kugwingira cyangwa abantu badakura neza bihagije sinari bwasobanukirwe ibyo ari byo ariko ubu ngiye kubyumva neza ariko rero nkavuga nti hariho ibintu bipfira mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ubura niyo abantu bari ku gipimo igihe batwite bamaze nk'amezi abiri atatu uko bipimisha ugahura abaganga ntibabasha kusigurira neza abantu ingene bo kwifata umwana akiri mu nda ku buryo bashobora kumenya ibyo bafata bituma umwana atangura gukurira mu nda akagira amagara meza hama ugahura n'iyo bageze kubyara ugahura ntibashobora kuba bigisha ingene babandanya bifata ingene bose abana ugahura umwana ariko aronswa inyuma y'amezi abiri ugahura bahaye kumuha ibyo gufungura ataragira isogi zikomeye mu nda ku buryo ashobora gutunganya ibyo kurya neza ugahura umwana bamwigishe kurya akiri umwana hari n'abageraho ngo umwana ngo afashwe ngo araribwa ugahura niko bamuhayiriye inzoga y'urwagwa ikiyeri ngo niho ngo adasubira kuribwa urumva ugahura abana twege nyine twarabikiye hejuru y'ubumenyi buke rero navuga nti abaganga mu bigo bitandukanye bari bakwiye kuza barafasha bakigisha abantu babyaye bagakurikirana abana ku buryo umwana yonswa amezi atandatu neza kandi bakaza baramushyira ku bipimo akabona ko amagara yiwe akura neza ku buryo atakibazo ashobora kugira ku buryo bamenya n'ifunguro bategereza guha abana uko bakura ku mezi ku myaka ku buryo umwana ashobora gukura neza rero navuga nti leta niyo yari ikwiye gufata uwo mugambi ku buryo nko mu Burundi navuga ko ata mugambi nk'uwo hari nka keza mu Rwanda kuko bafashe iya mbere kugira barabe ingene abana bakura kuburyo atamwana yo gwingira n'ukuri no vuga ko ari ibintu byo gushima yo navuga nti nka leta y'u Burundi nayo irakwiye kuvyigira kwa karorero kuburyo haba inyigisho zikomeye kuburyo abana bavuka bakura neza bakagira amagara meza niho no mwirondoka rijanye n'amagara meza ubura abantu batera imbere kuko abana ta bintu byo konona kuvuga ngo abana byanse gukobakura ngo abana bayeho nabi mugihe babayeho neza bafungura neza birafasha gusumba.
Ye urakoze cyane Thomas, ubwo tuzatumira nabo muri ministeri y'ubuzima mu Burundi, ministeri y'amagara y'abantu nabo batuganirire ku birimo gukorwa kugira ngo afashe umubyeyi kwiyitaho no kwita ku mwana. Urakoze cyane.
Ego murakoze cyane kandi muzamukoze cyane mu batumiye.
Ye twakire na Fidele. Fidele turi kumwe. Fidele.
Ego kavuka cyane banje kubaramuza.
Ye natwe turagusuhuje, urahagana he?
Genda itwa Kalemi mmoja wa Tanganyika.
Kalemi. Ye mumeze mutaunga hose.
Aha tumeze za gara gara nubwo haje kiyegere gere nyigaragaza ku rwica ngi n'abantu baragabisha abantu bashoro.
Na bagize banabi cyangwa iyo yegeregere yatewe n'iki? Ntababiguye Mariko. Kubinjirira abo babinjirira babaze gushaka iki? Nabajura. Leta yakora ibyo ngibyo se ikajya ikaba ariyo ijya ku buserereza abaturage bayo. Reka nkureke gatoya igitekerezo cyawe muri make yako, ndabona amasaha agiye. Ikibazo wifuza kubaza cyangwa se igitekerezo muri make yo? Reka nkureke umbabarire amasaha aratujyanye, nagira ngo mpe ijambo rya nyuma amasogonda make, akanama gatoya mwaha abatwumva Dr. Alex mu masogonda make cyane.
Barakoze cyane Patrick, Thomas na Fidele ku bitekerezo byiza ku byerekeye abagore batwite. Turi kuganira na Minisiteri y'Ubuzima uburyo bwo gukangura abanasi cyangwa se abaforomo uburyo bwo kwita ku mubyeyi, bakamwigisha bakamuha inyigisho zihagije zishobora gufasha umubyeyi kwirinda.
Yee, murakoze
rero. Tuvuga ko ababyeyi turabakangurira bose
guha umwanya abana kugira ngo noneho bakure neza.
Murakoze cyane rwose Dr. Mucumbitsi Alex, ndashimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma Dan na Fatuma Karara Arimase kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi. Mwakoze mwese abaduhaye inama n'ibitekerezo n'abadukurikiye. Mukomeze kugira ibihe byiza, ubuzima uzira umuze. Abakomeje